Ndukiye nisanga ngeze gisenye Kumucanga ninywera ntuje ndi bien Akana keza burya sinapfa gufela Nariye ndege nyinshi niza kiro cyana Valentine, Valentine, Valento kuri kanga bite Valentine, Valentine, Valento kuri kurira bite Ibande kumubyimba mu maso apan Genda nanabandi kibininda Ikindi nago nozwa guhengereza Akenda nakabonye nubwo kari clean Valentine, Valentine, Valento kuri kanga bite Valentine, Valentine, Valento kuri kurira bite Sengo kwa sakuje Baby kengo yo sengo ya nyanze we Wanjanya mumfumo senga wangu segura Aga hiji singa tera nguvu ya konjera Ubu koko ndi kuzirichi Wanze mkongo nguifu na gatsindo Wanze konjera kujundembuza Wanze wenda tukijire kujapu Dore wange besendesh Nyevesengunde vinsendesh
Come get it, what it comes.